Bamaliza kesawo na polisi ebusiya egugumbudde abaami erudde eyo olw'okuyitiriza okukijjanyanga bakyala baabwe kyegambye nti kino kiviiriddeko obutabanguko mu maka okweyongerera ddala mu disitulikiti eno. Okusinziira ku Peter Mugabi ng'ono yadumira polisi ebusiya, poliisi ewandiise emisango egyekuusa ku butabanguko mu maka egiri wakati w'ana mu etaano n'ataano buli mwezi mu bitundu bino, kyokka agamba nti baakizuula nti abaami be basinga ate okuvaako obutabanguko buno. Ono agambye nti emisango gino ate gyatandika okweyongerera ddala mu mwezi oguwedde ogwe kumi ng'asinzidde mu lukungaana olubatuuziza mu town council y'e Masafu mu disitulikiti ey'e Busia, n'asaba abaami okweddako ebikolwa bino bitera ate bifuuke lufumu.
Abakyala bano mbawe respect, temutali bafuba nnyo okulabirira abaana bammwe, bwe bakwazikemu abaana abo for only 2 days or 3 days oyinza okudduka awaka. Katwetaaga okuba nti barespectinga, tubanenya nnyo naye nga we are the problem, we the men, we are the problem. Tulina okumanya responsibilities zaffe, even them, but the men, it's your responsibility to protect your wife, it's your responsibility to take care of your home, it's your responsibility to feed them, to educate your children, to do all that you are. Kibino biri mumune mu bitabo byebibi byawandiikibwa ebyo byabatukuvu ebyo mwebiri. Naye kye mbasaba nti nga bwe tukyogeddeko, family division yange mu CPS ekyasinze okujjuza abantu, ngenda kubayingiza mu mulamwa ogwa counseling bakitegeere.